ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste nshimiye imana. Mwaka w'igihumbi 1994 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'imyaka 3. Umubyeyi yasigaye ku Kimihurura ya Kigali kubera ko bari bamurashe. Umwana ahungana na bakuru be na se aburira muri Congo, yitwa Tuyisenge bakundaga kwita Gasaza cyangwa se Kazehe. Nyina ntiyahwemye kumushakisha. Mukankunshi Médiatrice atuye mu karere ka Gasabo, akagari ka Rugano, umurenge wa Kimihurura, umudugudu wa Gasasa.
Muri iki kiganiro no kugira ngo mumfashe, wenda nibishoboka muzampuze n'umwana wanjye nabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Igihe rero Jenoside yatangiraga mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi, abana bahungiye muri Congo, umwana yahungiye muri Congo na bakuru be ari kumwe na papa we. Noneho mu gihe cyo kugaruka mu Rwanda muri 1996 umwana we yaramubuze, agaruka ari kumwe n'undi na mukuru we witwa Eric bakunda kwita Muzungu.
Dusubize inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe. Uravuze uti 1994 barahunze bahungira muri Congo, icyo gihe wowe wari hehe?
Ngiye kubera ko mu kwezi kwa gatandatu barandashe amaguru, mfitanye indwara nyine, ubwo bazize ndimo ndwaye nyine ntabasha kugera ko bari barandashe amaguru yose, ngiye ntabwo nabashije guhungira muri Congo, nasigaye mu Rwanda.
Okay, usigara mu Rwanda, umugabo wawe n'abana be batatu ba abana banyu barahunga, bagarutse muri 1996 agarukana babiri asigaye umwe.
Yego.
Impamvu Tuyisenge asigaye ni iyihe?
Amakuru bampaye mushiki we bari kumwe witwa Nyiranzage, yitwa Rashele, ariko bakunda kumwita Kanyiranzage. Kubumvisha barasa bari mu mashyamba y'ahantu bita muri Gatare, igatare wabaga mu nkombe ya Gatare mu mashyamba. Noneho ngo barashe yari amufite aramubwira ngo bagende, umwana urumva niyo yari akiri mutoya ngo yanga kugenda, undi rero ngo nyina akiza amagara ye ubwo amusiga muri ayo mashyamba arigendera.
None se Tuyisenge yari afite imyaka ingahe muri 1994?
1994 yari afite imyaka 3.
Ni ukuvuga ko 1996 yari afite 5?
Yego.
None se papa we yari hehe icyo gihe amasasu avuga yari yasohotse ari hanze yari he?
Abana bambwira ko ngo yari yagiye niba gushaka inkwi ngo batekeshe, batangiye kurasa rero wadahari, ariko ngo yari yarababwiye ahantu bazajya bihisha nibumva hari ikintu kibaye adahari. Ubu rero uko Muzungu arahaguma, ubwo witwa Kazehe na Nyiranzage bo baragenda. Noneho bagiye bageze mu nzira mu musaza we, ubwo Kazehe we yanga kugenda ataha ngo yanga gukandagira amapingu inkweto ze zari zacitse. Noneho ngo yigumira aho ahagaze aho ngaho, ubwo nyine ibyakurikiyeho nyine ntabwo tubizi.
Nta muntu wigeze akomoka muri Congo atashye waba warababwiye ko yamurabutswe?
Oya, nawe nagerageje no gushakisha nta makuru bampaye, nkajya muri Croix Rouge Kacyiru, njya muri Croix Rouge Ikabgayi, njya n'ahantu bita Ishogwe, hose nshakisha umwana ariko ndaheba.
Wagiye mu bigo by'imfubyi byo mu Rwanda ushakisha?
Yego.
Bakakubwira ko batamubonye?
Yego pe, hari naho bashyize abana kuri Rasambroma, hari naho babyakwanga bakampa n'amafoto ngo nishirire agahinda.
None hari abana bagiye bagarurwa birumvikana bakagarurwa ari batuye bakagarurwa mu Rwanda bagashyirwa mu bigo by'imfubyi, ubwo wabizengurutse byose ukamubura, hari n'ababyeyi bashoboraga gufata umwana batiyemeza kumurera bitanyuze mu bigo bizwi, uwo mwana akaba afitwe n'umubyeyi umurera kugeza magingo aya. Icyo dushobora gukora muri kano kanya ni ukusaba umubyeyi wese waba waratoye uyu mwana Tuyisenge ushobora kuba yaramubwiye kuyita uwagasaza cyangwa se kazehe turi 1996 mu nkambi ya Katare waba yaramubonye akaba yadufasha kugira ngo atubwire ko umwana amufite wowe uri nyina umaze imyaka 29 mutandukanye yagusize uri mu bitaro ntibashoboye kujyana nawe ntibanamusigaranye narije kukubaza impamvu utamusigaranye ko yari mutoya kuki umwana mutoya yagiye ugasigara wenyine
rumva ubundi ntabwo najyaga mwikuraho pe bamaze kundasa amaguru rero rumva bandasha amaguru yose ntabwo nabashaka kugenda naho kungezaho kwa muganga banjyanaga mu ngorofani ubwo rero nabaye ntakimuhere ariko ubundi tukiri mu Rwanda tukiri kumwe naramuhekaga aho najyaga hose ntabwo yancikaga maze kundasa amaguru nyine sinari kumuheka
birumvikana nta mbaraga wari ufite zo kugira ngo umwiteho nari mbivuze mu kanya umuntu wese waba wararukuye uyu mwana Tuyisenge akaba yaramureze akamukuza akaba mufite na Tuyisenge nawe niyimenya aratubwira twibutse aho mwari mutuye neza I Kigali muri 1994 mbere yuko bahunga
ubundi twari dutuye Kimihurura mu Rugando aho nyine ntabwo twigeze tuhemuka
mbese yari mutoya ku myaka 3 izina rye ntabwo yarazi ko yitwa Tuyisenge
oya birashoboka ko atarabizi kubera ko bakundaga kumwita gasaza cyangwa kazehe ntabwo yarabizi aho hanyuma rero hari ikintu cyatumye dushishikarira kumushakisha nyine
yego ni iki
nongera kubura iyi dosiye abahamagara nashakisha nomero zanyu n'umwana w'umukobwa dusengana turabahamya ba Yehova
yego
Tuyisenge naho arera bizi ko turabahamya ba Yehova ko najyaga mujyana mu materaniro noneho umwana yumvise ikiganiro kuwa gatandatu ku itariki 21 mu masaha 10 ikiganiro nyiri muri icyo kiganiro agasaro kaburaga ngo yumva umuntu urangisha ngo umwana wari ufite ababyeyi bitwa Mukankusi ariko ama preno ntayavuge akavuga no gusa hanyuma akavuga ko papa wari Habimana kandi niko yitwa koko akavuga ngo namukuru we witwa Muzungu na mushiki we witwa Nyiranzage noneho ngo akababwira ko bari batuye I Kanombe noneho ariko I Kanombe kubera ko Nyiranzage mushiki we niho yabaga kwa sekuru atekereza wenda ko mu nkambi yajyaga ababwira ko iwaba ari I Kanombe nubwo mwambwiye ko nta kiganiro ntacyo mwabonye birashoboka ariko Imana nidufasha wenda bizemera
niba Tuyisenge yaraje mu kiganiro ubu ngubu noneho nibwo buryo bworoshye bwo kugira ngo nawe yiyumve hanyuma namenya yuko ari wowe yashakishaga urumva Imana iraba imanye inshuro 10 niba kumva muri kano kanya ni wa munota ntanga nicyo ushaka kumubwira
ikintu nifuza kumubwira nuko mukumbuye ko mubonye nakwishima cyane ndamukumbuye cyane pe mubonye rwose nakwishima kandi ashaka kumubwira ko nanjye nkiriho wenda ashobora gutekereza ko napfuye ariko ndahari nta kibazo nagize ndahari ndacyariho mu Rwanda
Mediatrice Mukankusi ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umwana wawe Tuyisenge hagati aho mu gihe ugitegereje ndagukomeje kandi nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane muvandimwe Venuste
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
turacyari mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa Esther mu Kanyangezi yahunze aturutse ku gikunguro yari umukobwa w'imyaka hafi 16 wahungana na basaza be babiri bajya muri Kongo nyuma abo basaza be baje kugaruka mu Rwanda ariko mu Kanyangezi ntiyagaruka aherereye he nyuma y'imyaka 29 murumuna we wiragije Angelique aramushakisha atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Musanze akagari ka Gasarabwayi umudugudu wa Gasarabwayi
narinje kurangisha kumushakisha umuvandimwe wanje yabuze mu 1994
yego
bari bahunze bajya mahouse yitwa muri Sayiri ijyanye n'abavandimwe be bari musaza wanjye na musaza wanjye wundi ni umukuru wanjye
ariko se uyu nguyu urangisha ko nuvuga umwe mbere yo kuvuga abandi uwo wa mbere ubari ku isonga yitwa nde
uwundangisha yitwa Mafangenzi Stel
ahunga muri 1994 yahunze aturuka he
ni prefecture gikongora segiteri ngigi
hanyuma ahunga hari mu kwezi kuhe kwa 1994
ari umwana ntabwo ndi mu byibuke nge nige wari muto cyane niyo mpamvu tutanajyanye nge nasigaranye na mama
wese icyo gihe yari afite imyaka ingahe
nabajije mama ambwira ko ashobora kuba yari afite nka 16 nawe mama ntabwo kubera igihe cya kera yakuze mu gihe cya kera ntabwo yagize amahirwe yo kugenda ajya mu mashuri n'iki ntabwo ibintu by'imyaka na uyu mwajera kugira ntabwo abizi neza ariko yambwiye ko ashobora kuba yari afite nka 16
none se umwana w'imyaka 16 yahungaga iki
nyine ntabwo yari we wenyine twari tujyanye twese muri jenoside hariho jenoside twese twari turi guhunga nange na mwana mutoya turagenda na mama n'abavandimwe banjye nyina bose tugeze niko bambwira tugeze ku muhanda imodoka zaringu zabaye nkeya bo baragenda mama avuga ko twe turi bugende nyuma ubwo rero ntabwo twagize amahirwe yo kugenda byarakomeje biba iby'intambara nyine twe birangira tutagiye bo bagiye baragiye baza kugerayo kuko mama nyuma yaho yakomeje ashakisha nyine nyuma bimaze gucururuka mama aza gushakisha uko yamenya amakuru yabo ajya muri abariho ajya ararangisha aza kumenya amakuru yabo ko bari amahoro bapanga ko izabazana hanyuma mukuza ntabwo nzi ikibazo niba sinzi ikibazo cyabaye bahita batandukana sister ahita atandukana na basaza banjye ntabwo nzi ukuntu byagenze kugira ngo bo bizane we ntazi ubwo niba barahoranye naho yenda bitari byoroshye ntabwo mbizi basaza banjye baje kuza menye baraje niba baraje muri uwo mwaka niba ari nyuma yaho ntabwo mbizi neza
none urashaka kumbwira ko mukuru wawe Esther Mukangenzi yahunganye na basaza bawe bo kaza kugaruka we agasigara ubuse ni nabana bangahe bakomoka iwanyu muvindimwe bakiri hanze batarataha
ntabwo kerekawe ubwo bari bagiye ari batatu babiri baraza we abari we tutabasha kubona mama yaje kongera kugerageza ko yabasha kumubona niko yambwiye birangira byanze arekera aho ngaho nyine nta handi yigeze yongera gushakisha ngiye muri uko kugenda ngenda naje gushaka gutanga itangazo ku maradiyo yo muri Congo umuntu nari nimbonye uriyo arambwira ati yaba ibitangazamakuru byinshi ntabwo namenya ngo ndagutangira ku kiyi ubwo mba ncitse intege gutyo ndabireka maze kubireka rero hashize iminsi nibwo naje gufungura radiyo numva icyo kiganiro cy'agasaro kaburaga ndavuga se ndababona gute nkomeza kugerageza numva nza kumva Olivier atanga nomero ze niwe nanyuzeho kugira ngo mbashe kuba mbabonye
none se basaza bawe bagarutse bavuye muri Kongo muri Zaire ya kera amakuru babahaye nyirizina nyayo yaho mukuru wawe yabaherereye nayahe
ngo bahise batandukana ngo baraburana imodoka yari yaje kubacyura iza we bamubuze babona bo babari bwo baza bonyine bo bamubuze ngo yaciye ngo iruhande nyine we yagiye ukwe nabo bagenda ukwabo ya modoka iza kubatwara nyine bazana yaje bamaze kumubura bamaze gutandukana
ku buryo kuva icyo gihe kuva basaza babi bagaruka mu Rwanda nta yandi makuru mwongeye kumenya ya Esther
nta makuru na makeya nta n'uwo twigeze twumva yenda ba yabavuga ko baraha ntabwo twigeze tuyamenya
ubuse niba Esther akumva niba kiriho abirumvikana uri hano kugira ngo umushake umubone ariko hari akajambo k'urukundo k'ubuvandimwe mufite ivuga uti niba unyumva ngaho mubwire ikikuri ku mutima ufite umunota umwe
ni byinshi namubwira icyo namubwira yuko tumukunda cyane mama yaje kugira ikibazo kubera kumubura ntabwo aba ameze neza yaje kugira epilikasiyo kubera ko igihe cyose ahora aba ari kurira ababaye cyane niyo mpamvu namubwiye ati nzagerageza uko nshoboye kose ndebe ko twabasha kumubona cyangwa tukamenya niba hari n'abamukomokaho ubwo rero twamubwira yuko tumukunda cyane cyane kandi tumwibuka buri munsi tutajya tumwibagirwa niba hari abantu bamukomokaho cyangwa yenda yaba yaragize n'amahirwe yo kuba yashaka n'umugabo mana idufashije twabasha kumenya amakuru ye rwose turamukunda pe kuko kuva twamubura buri muntu umwe wese yagize ikibazo mbega twacitsemo igikuba amenye yuko tumukunda pe tumuhoza ku mutima
ubiragije Angelique ndagushimiye kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko umukuru wawe Esther Mukangenzi niba yakumvise azatugeraho ariko natwe tugiye gukora ubushakashatsi dusanganywe turebe ko twagira icyo tugeraho twagufasha kugira ngo tumenye aho aherereye ngaho rero ukomere ukomeze ugire akazi keza witeze imbere kandi ugire amahoro
murakoze cyane Imana ibahe umugisha mwinshi kandi nejejwe no kuba mwafashe uno mwanya mukaba mubashije tubasha kuganira Imana ibongerere kandi ikomeze kubibaha imbaraga ibyo mbifurije kandi mbifuriza no gukomera no gukomeza gufasha Abanyarwanda n'abandi bose babagezaho ibibazo baba bafite izina rya Yesu amen
Agasaro Kaburaga mukomeje kuva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga mwaka wa 2016 umusore w'imyaka 28 wari muri kaminuza yahagaritse amashuri afata inzira ajya muri Madagascar yari afite umugambi wo kujya ku kirwa cya Mayotte kugira ngo azagere mu Bufaransa hashize imyaka 7 umuryango we utazi irengero rye mushiki we Tijara Niragire yari mu kiganiro Agasaro Kaburaga atuye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe akagari ka Kamashangi umudugudu w'amahoro
maze igihe nkurikirana ikiganiro cyanyu nanjye narinjiye gushaka ubufasha bwo gushaka umuvandimwe wanjye tunabuze witwa Rutegesha Muza
wamubuze ute byagenze gute
umuvandimwe yahagurutse i Kigali yerekeza muri Kenya ageze muri Kenya akomeza Madagascar agiye gushaka akazi kuva ubwo nta yagerayo ntabwo twongeye kumenya irengero rye
Madagascar ni ahantu Abanyarwanda bakunze kujya gushaka akazi
bamujyanye yatubwiraga yuko hari abantu b'abanyeshuri baba bariganye bahakora bafite imirimo ahantu bita abantu niho yarari
abanyeshuri biganye b'abanyarwanda
yego
nibo bamujyanye
nibo bamujyanye bamubwira ko haba akazi bakora nawe aragenda amaranyisi nk'itatu nyuma telefone ivaho yandikaga kuri WhatsApp ntiyakongera kwandika kugeza ubu imyaka irindwi irashize
yavuye mu Rwanda muravuga ngo hashize imyaka irindwi yari afite imyaka ingahe gutegesha
Rutegesha yavutse muri 1988
ubwo ni ukuvuga yuko yari afite imyaka 28
yego
yarize kaminuza se niki yari yarize
yararangije uwa mbere kaminuza muri Seka I Muhanga
agenda atarangije ajya gukora muri Madagascar
yagiye atarangije ashaka gukora avuga ngo azigayo abonye amafaranga bya gutyo
none amakuru ya nyuma ufite ku muntu wavuye mu Rwanda akagenda agiye muri Kenya ubundi akajya Madagascar amakuru nyuma ufite akubwira ko yarakiri muri Madagascar cyangwa se yari yarunguruje harahandi yagiye
ntabwo yigeze ahava muri gahunda yambwiraga ko ashobora kuzajya Mayotte abonye uburyo namara kubona amafaranga yo kumwambutsa ko hari abantu babambutsa bakabajyana Mayotte ariko ntabwo yigeze igihe kimwe yanyoherereje ifoto ari kumwe n'abandi bana bivuga ko bazajyana ariko ntabwo yigeze nk'amakuru avuga ati naragiye cyangwa se byaranze communication yarangiriye aho ngaho kuri iyo foto
none ikirwa cya Mayotte kwa ari ikirwa kidakize cyane gitanga akahe kazi naho yaragiye agiye gukora cyangwa se yarafite undi mugambi
oya agezeyo ambwira ko azajya Mayotte yavugaga yuko bazajyayo bakagerageza kugenda bakagera muri France sinzi icyizere yari afite icyo ari cyo komunikasiyo yarangiye nagerageje no gushaka kumuhamagara kuri WhatsApp arambwira ati telefone yanjye nta muri gifite turavugana ariko ntabwo twongeye kuvugana
ubwo hari mu wuhe mwaka ubwanyuma mwavugana
2016 mu kwezi kwa gatanu mu matariki 27
ni ukuvuga ko hashize imyaka irindwi mutavugana
yego
ntabandi bana bo wambwiraga bamujyanye b'abanyarwanda bamubwiye yuko hari inzira muri Madagascar
muri iyo foto nabonye nta muntu nabashije kumenyamo niwe wari urimo nabonaga ari abana bari muri generasiyo
ajya kuva mu Rwanda amafaranga yajyanye yakoresheje ninde wamufashije ninde wamuhaye
umva yiga muri Seka yakoraga utuntu tw'udufucking job afite akantu kwa karesitorasi utuntu tw'utumoto yewe yampaye umwanzuro we wazimambwira ati bintu byo kwiga ndabona nkwiye kubihagarika nkajya gushakisha imibereho ubuzima amafaranga nzaba niga
hanyuma amaze kukubwira ko afite umugambi wo kuzanyura muri Mayotte yava muri Mayotte akaba yagana mu Bufaransa ntabwo yakubwiye uzabafasha kubambutsa
yaramumbwiye ampa na contact ze ariko namuhamagara nkumva telefone ye ntagiri gusona yaramumbwiye yambwiye ati ni umudamu witwa Edouard niwe wambutsa abantu niwe utatujyana uwo mudamu ntabwo muzi ni umumarigashe byanze bikunze kubera ko nimero yampaye ni iyabo
yego iyo nimero ufite uraza kuyimpa kugira ngo nanjye nzayigerageze turebe uko twamenya aho musaza wa Wadi
yego
ndetse n'amazina y'uwo mudamu uyu yanyandikire neza kugira ngo nzashakishe menye uwo muntu wambutsa abo bantu hanyuma mubaze aho musaza wawe dutegesha aherereye nyimba arashoboye kumwambutsa ambwire Wadi nicyo tuzaheraho kugira ngo dushobore kumenya amakuru ya musaza wawe hashize rero imyaka irindwi utamubona umushaka mpaye amakuru meza reka tuvuge yuko yashyitse aho yifuzaga kugera niba ari mu Bufaransa cyangwa se mu kindi gihugu ariko abava muri Mayotte bagenda bagana mu Bufaransa ariko dufate ko yaba ari na handi akaba kumva muri kano kanya Imana imuhaye ubuzima niba akumva we muri kano kanya tijara niragire mushikiwe niki ushaka kumubwira umaze imyaka 7 ufite ku mutima
yo kumubwira n'ikintu cyane nuko niba ariho akaba nyumva nagerageze akomunike umuryango nk'uko kwa kiriho aturuhure hitima icyo namubwira
komera ndagukomeza kandi nzagufasha uko nshoboye ijwi rya Amerika nicyo ribereho no kugira ngo tubafashe tubanime umutima tubakomeze tubahuze n'abanyu maze igihe kirekire mutabona ubwo rero tugiye kugerageza gushakisha amakuru ya Rutegesha amuzani waba yaramurabutswe yaba muri Kenya yaba muri Madagascar cyangwa se muri Mayotte hari abanyarwanda benshi bari muri Mayotte mumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nyaboneka uwaba yarahuye na Rutegesha amuza cyangwa se akabazi aherereye atubwire aduhamagare atwandikire kugira ngo tumenye amakuru tumuhuze n'umuryango we uri mu Rwanda bose bari mu murenge wa Kamembe navuganaga na Tijara niragire uri muri site n'abandi bari aho ngaho muri site bose basuhuze babwire ku ijwi rya Amerika dushimishwa nuko mutwumva ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
agasaro kaburaga
hashize imyaka 64 umubirigi kazi Marie Flore Gilet wabyawe n'umunyarwanda kazi witwa Teresa Mukamwambutsa n'umubirigi witwaga Fernand Piret avuye mu Rwanda avukiye ibyumba hitwa Imukono se wa Mukamwambutsa yitwaga Kabongo nyina kitwa Kiminga turamushakira umuryango ngo azagaruke kwivuko afite uwasanga
navukiye ibyumba mbyarwa na Teresa Mukamwambutsa uko nageze isave yaranjyanye ansiga mu babikira kubera ko data yari yatwirukanye kandi mama ntiyari afite uburyo buhagije bwo kubona ibidutunga data yitwaga Fernand Piret yapfuye mfite imyaka 7 yakoreraga ububirigi mu gihe cy'ubukoronize ndashaka inkomoko yanjye kuko mu mapuro zanjye mu ikurikiro banditse ko mama yanaye nyuma ariko naje kubona amakuru agaragaza ko ababyeyi bacu batadutaye ahubwo babadutwaye
il était marqué que j'avais été abandonnée par ma mère biologique et puis j'ai vu des reportages où on expliquait très bien qu'on n'avait pas été abandonné mais que
ndavuga abana bose baba métisse byarambabaje cyane nibyo byatumye nimeza gushakisha umubyeyi wanjye ndashaka kumubona kugira ngo mwereke ko namwibagiwe birambabaza iyo ntekereje ukuntu agomba kuba yarababaye bamutwaye umwana we icyo gihe yari afite imyaka 20 ariko si we wenyine gusa byabaye ku babyeyi bose bari bafite abana ba métisse
ça me bouleverse de savoir qu'a dû souffrir de voir été arracher son enfant alors qu'elle avait une vingtaine d'années qu'elle n'était pas toute seule dans ce cas-là toutes les mères qui avaient des enfants métis à qui on leur a arraché leur enfant ça me bouleverse oui, j'aimerais aller dans les endroits où
birambabaza cyane ndashaka kujya mu Rwanda ngasura aho yavukiye aho yabaye nzanyira isave ubundi njye aho mama yabaye kandi ashobora kuba akihatuye ntawamenye
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
Winchi kinege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
muzakabona muri kandukanya ndakira niyo nsenga Japhet utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Nyabikenke umudugudu wa Kiriza arashaka nyirarume witwa Tuyizere Yosefu yahungiye muri Congo mu mwaka w'1994
ndashaka kumenya amakuru no kumenya ko umarume Tuyizere aho aherereye kugira ngo ndamubone
none nyokoro mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
marume mweruka muri 1994 nambaje kuri kurangira umugara mu kwa karindwi kwa munani agiye muri Congo inzukeke twasigaye mu Rwanda kuva icyo gihe ntabwo nzongera kumubona
yagiye muri Congo intambara igiye kurangira we arahunga
yego yagiye muri Congo twesigara mu Rwanda
yari afite imyaka ingahe icyo gihe
igihe yari umusore ufite imyaka nka 18 kuko njyewe nigaga mu wa gatanu primeri na gacumi n'umwe cumi n'ibiri cumi cumi n'umwe gutyo icyo gihe mweruka
hanyuma se agenda yababwiye ko agiye cyangwa se mwamumenye ko yagiye
yajyanye n'abandi bari bakuze ko bari yarobaga mu kiyaga cya Kivu aya kungana abandi baroba bagahita kivu ubwo intambara ibaye bo ntibagarutse bayikomeje no muri Congo ntibagarutse mu Rwanda
nta bandi bantu bari batuye aho ngaho i Kamembe bajyanye nawe bakagaruka baba barababwiye amakuru ye ngo bababwire aho bamusize
hari umugabo umwe ariko yarapfuye nyuma yaje guhunguka atubwira ko yageze kuba amubona ariyo mpamvu nkeka ko atapfuye mu gihe cy'intambara abaye yaye 1998 icyo gihe yari akiriho ariyo mpamvu nkeka ko yaba akiriho
muri 1998 yari akiriho yari mu kahe gace ka Congo
bari bari mu nkambi izina ryayo ryari muri Congo kuba yagiye mu nkambi muri Congo uburyo izo nkambi bari bisenya abakunzi b'indarwa mu Rwanda ari imishwaro we ntiyagarutse mu Rwanda rero ariko uwo muntu wagarutse we icyo gihe yakira ko batandukanye kiriho we ntiyakomeje kuza mu Rwanda ko badafite indege bo bakomeje guhunga bakomeza we ntiyagarutse
hanyuma inkambi bazishenye we ntiyambuka ngo agaruke i Kamembe arakomeza ajya kure
yego yakomeje kure muri Congo arakomeza aba muri Congo ku buryo kugeza uyu munsi nta makuru ye nimba akiriho ariko ko iyo ntambara yo itamuhitanye kubera ko yaba akiriho
ariko se uwo muntu wababwiye yuko yamusize ariho yababwiye agace yamusizemo
nibuka neza agace yatubwiye ariko bari barahunze aho indege yagiye bavana muri Congo bahunga nibuka neza indege yabakuba indege yavana muri Congo yari iteye uyu muntu ngiye cyo gucyura impunzi we ntiyaje niyo ndege ahubwo yakomeje mu bice byo muri Congo ipingipingi n'abajyaga baba baragiye bageza ipingipingi niwo mugabo yagarutse
uwaguhaye amakuru yakubwiye ko yagarukiye ipingipingi
ipingipingi
hanyuma nyokorome ariwe Tuyizere Yosefu agakomeza
agakomeza uburyo we atagarutse ntiyataje n'abaza ku Rwanda arabaje n'ibutaka n'abaje mu ndege ntabwo yaje
ubwo tubare ko yaramaze kwiyongeraho indi myaka ibiri kuva ahunze ku icyo gihe yaramaze kuba umusore w'imyaka 20 nta na rimwe yigeze abandikira nubwo bwose urupapuro rutabagezeho iyo bari utabagezeho ariko nta bugeze ababwira ko yabandikiye
nika ko yabuze uburyo twandikira kubera ko nukiva kubikira kiba yutaratakajyane na telefone nyuma rero y'amatelefoni atakariye yica ko yarabuze uburyo yatuvugisha akaba nawe yenda yibaza ko yazatuvugisha ariyo mpamvu nifashije serivisi nawe radiyo atabura nazamubona
iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika Gasaro Kaburaga n'ikiganiro ku Ijwi ry'Amerika urakoze cyane kuba waje mu kiganiro ariko se uyu mwana w'umuhungu ahunga yagiye wenyine yari afite se afite na nyina afite n'abavandimwe namwe muri bishwa bimurasigara abandi bo mu muryango we bari he
ubundi Jizere Joseph yarabamitaga kobe njyewe kera nyine muto banitaga Senyi cyo zina nyikaga mama rero ni mushiki we mukuru yavutse mu bakobwa gusa ayo bafiki be nyine ari mama n'abandi ba mama wacu bane uyahuwenze wenyine ubwo yari umurobyi yagiye muri Kongo kwamuye ikipe y'uburobyi yagatakiti wenyine yagarutse hari n'abandi barugaga bagiye bagenda bitandukanye na bene babo bandi batugiye mu Rwanda mbega mushaka n'uwasamburutse wenyine umuryango kwa nyogokuru kuri nyogokuru yarasigaye nyuma yaza kwitaba Imana isakanyera ndege zere Diana aza kwitaba Imana sogokuru we yari yarapfuye kera yahose yarapfuye yitwaga bamwitaga Mboko we ntabwo yahuyeshijenoside yabaye yarapfuye kera uburyo yagiye wenyine muri Kongo nta bandi bantu ba hafi bahunganye nawe ubwo yayiturutse mu ikipe y'uburobyi
none niyo nsenga Japhet niba uyu nyokorome akumva muri kano kanya aho yaba ari hose ndahamya yuko atagumye tingitingi abakubwiye amakuru bakubwiye ko yakomeje akagenda agana mu burengerazuba bwo hirya bwa Kongo niba akumva muri kano kanya niki wumva ushaka kumubwira umaranye iyi myaka 29 utekereza kumubwira
Fizere Joseph yitaga ko bene marume ndamukunda ndamusuka turamukunda tushakumva ko akiriho akaduhumuriza tukamenya amakuru ye ko akiri bazima mama iwe ukahereza Godanse n'abandi bashiki be baramutashe cyane rwose aramubwiye ati kumva neza yatumuriza akatubwira ko ariyo akamenya amakuru yacu ashaka kutwigisha yewe cyo yerekeje banyitaga Senge ndo zina yabagikizagaho kuko niyo Senga Japhet byari mu mabore kuko banyitaga Senge Senge Japhet kubandi mu burama kimwe batega mu gitaro gishya mu karere ka ahari ko mfite ka Mende aho ngaho arahibuta rwose ubwo rwose nambwira yuko tumukunda kandi tukimuzirikana azatuvugishe atubwire amakuru ye ko turi amahoro turamudashe cyane
urakoze cyane kwitabaza ikiganiro Agasaro kaburaga kugira ngo ushakishe amakuru ya nyokorome tuyizere Joseph avuye mu Rwanda muri 1994 ahungiye muri Kongo niba kumva azatunyuraho hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tubahuze niyo Senga Japhet rero ngaho nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
komeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwana w'umuhungu wavukiye ahitwa Shonga hahoze ari muri prefecture ya Byumba muri komini Muvumba utazi amazina ye ushobora kuba yitwa Ntigwakunda arashakisha umuryango we uwo mwana yavutse muri 1986 ajyanwa mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka kubera ko yari impfubyi nyirakuru ashobora kuba yitwa Nyiramugwera Marie ya ku bantu bakomoka muri komini Muvumba muri seiteri ya Shonga bazi umubyeyi wari ufite umwana wajyanywe mu Bufaransa avanywe mu nkambi akanyura mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka azaduhamagare hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga tubahuze umwana arashaka umuryango we Rwanda umwaka w'1994 ukwezi kwa kane gushira abana batatu barahunganye baturutse mu cyahoze ari komini Murambi bagera ku Rusumo berekeza muri Tanzania. Abo ni Mukamana Godanse, Mukabizimana Anastasia na Usengimana Mukantwari Irose bageze ku Rusumo baraburana. Mukamana niwe wasigaye abari inkuru, ariko se abo bana Mukabizimana na Mukantwari bo barihe? Bashoboye kugera se muri Tanzania, baheze hakuno se mu Rwanda? Mama Speciosa Mukabutari wihaye Imana mu muryango wabe nibikira n'umuvandimwe wabo ubashakisha ari mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma, umudugudu wa Mamba, akagari ka Kabutari.
Ndashaka kurangisha abana barumuna bange twahoze mu 1994 ari kumwe na murumuna wange wundi witwa Mukamana Godasi.
Yego.
Batandukaniye berekeza Tanzania, batandukanira ku Rusumo.
Abo barumuna bawe witwa bande?
Mukuru yitwaga Mukabizimana Atanazia, yigaga mu mwaka wa mbere. Uwa kabiri akitwa Busengimana Mukantwari Rose, yigaga mu kiburamwaka.
None se batandukanye bari kumwe na Mukamana bagana ku Rusumo, bari baturutse he?
Bari baturutse mu cyahoze ari komine Murambi, Segiteri Gakenke.
Komine Murambi ubwo ni muri prefecture ya yihe ya kera?
Ya Byumba ya kera.
Bahava bahunga bagana ku Rusumo.
Muri Tanzania ngo bahungaga bari bajya Tanzania, bo baje gutandukanira na mukuru wabo ku Rusumo.
Ariko se hari amakuru ufite kubambutse bakagana hakurya cyangwa ntibahageze muri Tanzania?
Amakuru mfite ni uko uwo mukuru wabo batandukaniye ku Rusumo berekeza iyo nzira ya Tanzania, nta yandi makuru mfite.
Ariko se abo bana barakomeje?
Gukomeza kwabo ntabwo nzi niba barakomeje. Mukuru wabo yambwiye ko ari aho baherukaniye, bamwe bagatatana baratatana batataniye aho ngaho.
Hari agakuru wigeze umenya ka gaturutse izo za Benako, gaturutse izo za Rumasi? Izo ni inkambi zahungiyemo Abanyarwanda muri 1994 muri Tanzania. Benshi bari bakomotse izo za Byumba n'izo za Kibungo. Hari agakuru wigeze umenya?
Oya, nta gakuru nigeze menya.
Igihe inkambi izo muri Tanzania zifunzwe, Abanyarwanda bari barazihungiyemo bakagaruka, nta wigeze akubwira ko hari umwana muri abo ngabo yarabutswe, yaba ari Rosa cyangwa se yaba ari Atanazia?
Ntawe makuru nayamenye, kuko nta bantu nabonye kugira nde nababaza.
Birumvikana urambwira abana, ariko ntabwo urambwira ababyeyi babo. Ababyeyi bawe byabagendekeye bitebo?
Ndiwe ntaraje kwiha Imana, nari naraje kwiha Imana kuko nta makuru yandi nzi, ariko papa we ntawuhari. Birumvikana bagomba papa we ntawuhari. Papa yitwaga Karigiya Damiyane, mama we arahari yitwa Mukamukubiza Mirisiyana.
Icyo gihe muri 1994 abana bahunga, ndavuga Rose na Tanazia bagahungana na Mukamana, mama wawe we yari hehe? Yari
andi makuru mama wanjye bo yari yaragiye gusura iwabo mu cyahoze ari komine Giti.
Yego.
Yaragiranye n'abandi basaza banjye babiri. Hanyuma icyo gihe papa we yari kumwe mu rugo, yari yasigaranye n'abana. Byumvikane neza ko igihe bahungaga bari kumwe n'abana. Ntabwo nawo namenya ngo byaje kugenda gute. Mukuru wanjye ni waje kumbwira ko bakomeje, hari abantu bageze baratatana, mukuru wanjye barakomezanya n'abana nabo bageze ku Rusumo baratandukana.
Makeya, hari abantu batatu udafitiye amakuru. Muri abo ngabo harimo barumuna bawe Atanazia na Rose Mukantwari. Atanazia Mukabizimana, Mukantwari Rose. Ariko nta n'amakuru ya papa wawe uzi, Karya Damiyani?
Oya, nta makuru yenda.
ndabikubaza kubera ko uyu ni umwanya wo kugira ngo abantu banyuze muri ako gace turibukiranya kugira ngo uwaba yaramurabutswe ageze ku rusumo muri 94 turi mu kwezi kwa kane gushyira kwa gatanu akomotse muri giti muri Murambi ahunga n'abandi uwaba yaramubonye ahunga aho ku rusumo wababonye abana bese babarambutse bakagira muri Tanzania niba bakiri aho ngaho muri Tanzania bakaba bataragarutse ariho bari baramutse bumvise ikiganiro Agasaro Kaburaga no ku ijwi rya Amerika bamenya yuko ari Damian Karyamya ko umukobwa we mama na mama specials mu Kabutare amushaka ariko tugize n'Imana barumuna bawe mu Kantwari Roge na Mukabizimana Tinazia nabo bakaba bakiriho bakaba ari ahantu bakakumva bavuga bati mukuru wacu ariho aradushaka niba muri kano kanya bakumva mama specials niba bakumva imyaka ishize ari myinshi ni hafi 30 igiye gushira itaza amakuru yabo niba bariho bakaba bakumva ari bari muna bawe ndetse na papa wawe nicyo ushaka kubabwira muri kano kanya
icyo ushaka kubabwira nuko umuryango iwabo wa family umuryango wawe wagihari icyo gihe ngewe ntabwo ni nakabaye umubikira nari umukobwa usanzwe twabanaga ntarabumubikira naragiye bazi ko nagiye kwiha Imana ubwo rero kuko niba bari bazi ko nagiye kwiha Imana najya mubabwire ko bijyanye nayikomeje kandi nabaye wihaye Imana na basabaga niba ahantu baba baherereye batwizimisha ko bariho
ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kwani ku rwego rwa Amerika dushimishwa no kwakira abantu b'ingeri zose baza batugana kugira ngo dufatanye n'igikorwa cy'urukundo cyo gushakisha abantu baba baratandukanye imiryango yabo kugira ngo twongere tubahuze n'ababo ndasaba cyane rero kugira ngo nawe uzashobore kongera guhura na Rose Mukantwari Atanasia Mukabizimana na papa wawe Damian Karegeya ndagushimira cyane na specialize kuba waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga kandi kwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze cyane
Agasaro Kaburaga
ndasoza ikiganiro Agasaro Kaburaga nakira niyo saba Jean Bosco ushaka makuru ya mubyara we Mukandayisenga ababyeyi ba Mukandayisenga batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rukomo akagari ka Gisiza mudugudu wa Bitaba umwana w'umukobwa Mukandayisenga agiye muri Canada avuye mu kigo cy'imfubyi cya Nyiragasuruba hafi y'amashuri yisumbuye mu mujyi wa Byumba amaze imyaka 30 avuye mu Rwanda.
Ikiganye mu kigaro nuko nufugisha Agasaro kanje.
Agasaro Kaburaga.
Noneho ngumva uwo mwana yaramuze ngumva namutubonera. Kuko bavukana bavutse ari babiri. Noneho tukumva tumushaka ababyeyi be barashakishije turamubura fatanyije nabo turagisha hano hose mbe byaranze. Noneho twumvisha Agasaro kanje nibwo tuvuze ngo reka tubandikire udufashe kumushaka.
Yego ugize neza ntabwo ari Agasaro kanje na Agasaro Kaburaga ikiganiro cyo ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Yego ngaho rero mbwira uyu mwana w'umukobwa uvuga mwamubuze mute byagenze gute?
Umwana bavutse ari abana babiri noneho mama wabo na muzehe ntago bari bifashije noneho bajya kumureresha mu kigo cy'imfubyi Nyiragasuruba kuko bashakaga nyine ubufasha bwo kugira babiri ntabwo bari babashoboye noneho umwe baramujyana undi baramusigarana noneho intambara iteye noneho umwana ubwo abazungu bahise bahunga ubwo ngubwo noneho ngiye na muzehe twari tugeze aho bita ku Iperu
yego
tujya Ibyumba noneho nibwo twahuraga n'amasasu tugiye kumureba icyo gihe umuzungu yari yadutumyeho ubwo duhita tugarukira mu nzira ubwo rero nyuma yaho batubwira yuko umuzungu yagiye
hanyuma mutashoboye kugera ibyumba mwarekeye aho rero nta yandi makuru mwongeye kumenya y'umwana
nta yandi makuru twongeye kumenya
none se mwabwiwe n'iki ko yavuye mu Rwanda
icyo gihe twagiyeyo tujyuma yaho noneho batubwira ko umuzungu aribwo bamujyanye abasigaye mu kigo mbese
uwo muzungu yego uwo muzungu wabajyanye yitwa nde
uwo muzungu wamujyanye yitwaga abo twamuhaye umwe yitwaga France undi yitwaga Mameri
mbese umwana mwaramujyanye muramutanga mu muha abantu ngo bajye kumurera mu bizi neza kandi mubishaka rwose
tubishaka turanabyandika twari dufite noneho n'umuzungu yari yaje no kudusura mu rugo iwacu ahubwo icyo gihe
ni ukuvuga yuko haje umuzungu avuye muri Canada aje gushaka umwana ajya kurera bamubwira ko mufite araza aramureba aramushima aramurambagiza aramureba aramushima hanyuma muramumushyira musinya impapuro ko mumutanze wowe wari mubyara we ariko se yari ahari na nyina bari bahari niwe wasinyiye
nanubu baracyahari
nabo barisinyiye cyangwa baragutumyura basinyira
nibo babisinyiye
mwari muzi ko icyo gihe birumvikana umuntu mukuru afite uburenganzira bwo gutanga umwana we ariko kugira ngo utange umwana ajye kurererwa ahandi ari umwana w'u Rwanda uzi ko bigomba kunyura mu mategeko hari ahantu hari umuntu uhagarariye leta y'u Rwanda wari uhari hari impapuro mwajyanye mu rukiko rw'ibanze se kugira ngo batereho imangu bemeze ko umwana agiye kujya muri Canada ibyo byarabaye
icyo gihe ntabwo twari tuzi ko bazajya muri Canada icyo kigo cyagiraga suruba ibyumba nyine cyari ikigo cy'abana b'impfubyi noneho rero nta nubwo twari tuzi ko intambara izanatera bakagenda twebwe twari tuzi ko umwana azarererwa aho ngaho agakura hanyuma tukajya tujya kumusura kuko niko bari batubwiye ngo tuzajya tuza gusura umwana n'ubundi twatwa ubwo bwari bwa kangahe tugiye kujyayo ubwa gatatu
hanyuma uyu mubyara wawe Mukandayisenga yavuye mu rugo yarabatijwe hari irindi zina yari afite
oya yari uruhinja yari uruhinja ariko twamugejejeyo hanyuma umuzungu we abita Linda
noneho se Mukandayisenga yari arigumanye cyangwa se bamuhaye izina rindi naryo
ababyeyi be
yego
bari baramwise Mukandayisenga noneho tugezeyo umuzungu we aramubwira ngo we abwise Linda
yego
narindi zina ziba bamwitaga
none intambara imaze guhosha amahoro agarutse mwigeze musubira aho ngaho kuri nyiragasurwa kugira ngo mubaze niba mwamenya amakuru y'umwana
twasubiyeyo nuko batubwira yuko umuzungu yamujyanye noneho hari n'amafoto bari barifotoranyije n'ababyeyi icyo gihe nyine amafoto ntambara yarateye nyine biratatana barahunga noneho bagarutse basanga n'impapuro yari yarabandikiye nazo zarabuze noneho rero basubiyeyo baravuga ngo ntago baza amakuru yaho ngo kuko intambara yarateye umwana baramujyana nta yandi makuru twongeye kumenya
ariko se mwari muzi namwe yuko igihe cyose utanze umwana uba wiyambuye uburenganzira bwo kuzamenya amakuru ye cyangwa ntabwo babibasobanuriye
ntabwo babidusobanuriye kubera yuko nyine n'ubundi n'abana n'ubundi hari n'abandi bana baharirirwaga twebwe twari tuzi yuko ari ukuhamurerera none yakura n'ubundi niyo gahunda bari baduhaye bari bavuze ko umwana namara kumenya ubwenge tuzajya kumufata bari kumurererayo gusa tukajya tujya kumufatayo tukajya tujya kumusura yakura akagaruka ntabwo twari tuzi ko bazamujyana
none kuba baramujyanye mwabyakiriye mute
nyine byabaye ikibazo hari mukuru we bavukanye ahora avuga tuwamba mukuru wanjye mama we na muzehe ubwo ni ikibazo kubura umwana nani aho bagiye no ku karere kubibaza ku karere baravaga ntago bashobora kugira ngo kumubona kubera izo mpapuro nyine zabuze
nyine
ubwo nyine twarihanda kuki
komera dusubira inyuma gato yariko niyo nsaba
karame
aba bana bavutse ari impanga
bavutse ari babiri
bavuka ari babiri umwe muramufata mu mutandukanya na mukuru we mu mujyana kumureresha kuki mutabatanze bombi cyangwa se mu bagumane bombi ko ibihaza umwe bihaza babiri
icyo gihe nyine ku kare nani ku murenge kubera yuko ababyeyi be ntabwo bari bifashije icyo gihe mama we be bari mu buzima bubi noneho no ku murenge ndumva byaraciyeyo noneho barababwira bati ni mumujyane mu kigo imfubyi bamurere muzajya mujya kumusura n'ubundi akurireyo
ibyo ndabyumva wabimbwiye ariko icyo ntumva nshaka ko unawumbwira niba ucyumva ni ukumva ko abana b'impanga bavukanye kubatandukanya ni ukubababaza ku mutima kubera yuko baba ari nk'umuntu umwe ari kuri muri babiri ibyiza ni uko bakurana iyo Imana ibahaye ubuzima bagakurana birabubaka niyo mpamvu ntumva ukuntu mwashoboye ababyeyi be namwe mu muryango mwashoboye kubona ibyo gutunga umwana umwe hakabura ibyatunga babiri cyangwa se ngo mwemere abo bana mubatange bombi bajye nyiragasuruba baharirirwe mujye mujya kubahasura kubera iki umwe ari we wagiye mukiyemeza kuzajya mufata inkoni mukagenda ibyo birometero mugiye kumusura mukagaruka nicyo kintu nashaka kumva ariko nawe uracyumva
ndikucyumva ariko nyine ababyeyi be niko babipanze babona kurera abana impinja ebyiri urumva hari mu gihe cy'inzara nta bushobozi bari bafite nuko rero bahitamo nyine urumva n'abantu babagiriye inama bati umwana umwe n'ubundi mu kigo cya nyiragasuruba bakira abana b'impinja bakabarera aho kugira ngo bazarware bwacya umwe ni mu bujyane hanyuma bamubafashe nuko rero babipanze ababyeyi be noneho baravuga bati n'ubundi tuzajya tujya kumusura n'ubundi buri cyumweru bajyagayo
niyo saba Jean Bosco urashaka mubyara wawe Mukandayisenga birumvikana ko yagiye ari uruhinja wari muri Canada aravuga igifaransa cyangwa se yagiye mu gace kavuga icyongereza urwego rw'ikinyarwanda ashobora kuba ataruzi ariko urabwira Imana urabwira umutima niba kumva ivugira ikiri kuri ku mutima mubwira urwo rukundo umunota umwe gusa niba kumva niki wumva wifuza kumubwira
umva tumubonye Imana twashima Imana uwo ni mubyara wanjye yagiye ari uruhinja mwene nyina aho aravuga ati cyagereka mukuru wanjye noneho umukecuru n'umusaza bo bafite agahinda baravuga bati nk'uyu ni uriya tubimenya tukaba twaramureke ahangaha abari inkumi abari umubyeyi nk'abana babyaye nka gatatu uwo murumuna we abyaye kabiri umva twashima Imana dufatanyije namwe mwaba mubidukoreye rero ibyishimo byaba byinshi mu muryango kuko umuryango we wose uracyahari
ngaho rero mukomeze musenge niyo nsaba Jean Bosco ndagushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana ikibaho umugisha mwinshi cyane ku bw'umurimo mwitanga mukadukorera
murakoze
agasaro kaburaga
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kuba mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa ni incamake k'umuntu mushakisha. Ni 001 202 7 4 3 4 6 nongere nisubiremo 001 202 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.